The views expressed on this podcast are solely those of the host and guests. The information provided is for general purposes only and should not be considered as professional advice.
That's my point of view.
Sijui kuku alafu sisi tunairushia tu mahindi. Mimi kimbia tu, that's all naweza sema.
Oh my god, bro. Acha tuingie story time. Wagwan, wagwan peeps, welcome to another episode of the One Last Podcast. You're here with your host, host the most, Howard Goldfield.
Your favorite co-host, Tolis Kagiri.
And today we have guests with us, fellow podcasters. What'd you introduce?
Hi, my name is Nancy Naomi Ali, and I'm a friend of Howard.
Unaisemaje nika tukororashio.
So mimi ni Nancy, co-host wa Olinatic Podcast.
Hello everyone, my name is Njoki Mungai, a host of Olinatic Podcast.
Yeah,
okay.
You guys go listen to the podcast.
By the way, the podcast is Olinatic Podcast, everywhere, Instagram. Mnapatikana wapi pengine?
Platforms zetu ni Spotify, Apple Podcast, social media,
TikTok,
Instagram.
Mko Twitter? Mna managing aje Twitter?
Hatu hakuna kitu tunafanya. It's just that it's
just that. Don't mind account. Kwa sisi tulikuwa skeptical kuhusu Twitter yetu.
Oh, kwa nini?
Twitter mnajoin na kwanga warzone tu. Kama kuna vita huko ndio mnachukua mabomu kimi naishia.
Huu ndo anakuanga courageous on our side so.
Yeah. But hakuna kitu tunafanyanga basically. Honestly, hakuna kitu. Hata hakuna mtu ameweza.
So how was your here we start by knowing how your week was. How were your weeks, Nancy? How was your week?
My week was fantastic.
Tumekuwa
na holidays hadi nasikia ni kama collection endelevo. Like,
zimekuwa mingi. Unateta nini sasa?
Hey, I'm rejoicing.
Yeah, exactly.
Yeah,
fraia mko na holiday.
Yeah.
So wiki yako imekuwa poa?
Yeah.
Hujashikwa ama?
Mimi ni mtoto mzuri sana.
Most of us hapa tumekuwa tukishikwa mguu.
See, most of us. Please. Please, not most of us.
Tunashikwa
mbaya. Iwache hiyo story for another day.
Story for another day. Njoki, how was your week?
My week was also great. Hakuwa na anything interesting. Just kukaa kacho. And happy Eid, by the way.
Just chilling.
Yeah. By the way, Eid Mubarak. Sultan, wherever you'll be watching this from, Eid Mubarak. Sultan is our video producer, also a cameraman stroke, videographer stroke.
Everything.
Kila kitu visual. Yeah. Ni Sultan. Today, behind the camera, we have Benny. Benny is the guy who produces our beats. Yeah, we also have our friend from long back, Brayo. Welcome.
No, Brayo ni mzuri.
Uni Brayo mzuri.
I'm the invitee wa Eid. Ni kwani amna connection.
Unajua
si tumetoka.
Connection yetu kwa Mombasa.
Ametoka hivi kimaze la gile.
Tuone hivi tumetoka kula. Sasa chape kazi.
Watu wanakula biryani. Mapochopocho pale.
Chopocho.
Njoki, how was your week?
Nimesema.
Ah, wala?
Yeah.
Hey, niko Billy. How was your week?
How was my three weeks? It's been a minute, eh?
Uh-huh.
Hey, nothing as much. Just chilling. Papa kazi.
Mjapatana for 3 weeks?
Aye, see, atuja record 2 weeks. 2 weeks
sama. Now, yeah.
2 weeks.
Oh. By the way, apologize for...
you're not take fault. Nilikuwa na exams. Za kufunga fenisa. Hey, mtulia hapo naenda hapo. Tulia hapo naenda hapo. Naenda hapo. Nimezoea kusifu USIU.
Leo
na wakashifu.
Aya.
Bro, si kulikuwa na maandamano, ikakuwa Rao amecancel maandamano. So imekuwa the next week ndio maandamano zitaendelea. So what does USIU do?
Kulikuwa na teo Monday.
Teo yangu zilikuwa zikam hii wiki imepita, si ndio? Sasa ikakuwa kwa sababu wana prospect kutakuwa na maandamano Thursday, exam ikaletwa Tuesday. Walisema
boss.
Walisema.
Boss unajua freestyle.
Bro, si freestyle. Unajua freestyle angalau unakuanga ume content pale pale. Bro, hiyo daro ilikuwa daro. unacheki zile daro zenye unaingianga tu daro for attendance content utaenda kusomea mwenyewe juu hakuna kitu mwalimu anasema unaelewa. Sasa hiyo daro ilikuwa hivyo. Ukaa hujasoma kando au na nothing. Hata acha content ile 1% bro nothing. Mimi niko kwa nduthi najua tunaenda ku present. Ai na text kwa group.
Nduthi gang gang, nduthi gang.
Nimechukua nduthi teke naenda daro nimeng'ara fit. Mimi niko dressed to present niga. Alafu niko kwa nduthi tumefika Roisa na text kwa group yetu. Tuna present kwa group number. Wasana niliza ku present nini bro?
Buda leo exams.
Ai, si hata nilipostia screenshot. Buda kila mtu alicheka. Unajua Kevin Washira? Kevin ndiye ananiambia, "Hey bro, kuna exam na papers chapeano." Nilikuwa kwa si unajua ile African man kadaro inaanza 120. Mimi nitaingia daro 135. Unacheki? 140. NSG alisema aje? Do make statement ingia after kila mtu amefika. Sasa si naye nimepiga luku. So lazima kila mtu acknowledge nimefika.
Lazima.
Appreciate nimefika. So what do I do? I mean kwa nduthi mzee nimetext nimeambia exam mepeano. Niliambia mzee nduthi kwanza yake nduthi kando.
Kwanza
nipige simu.
Process kwanza.
Kwanza nipige simu mzee. Nikapigia Kevo akatoka akaniambia, "Hey bro, wallahi akanitumia di message. Ati watu walitumiwa emails na email ya chuo. Mimi email yangu ya chuo iko angi active so sijapata hiyo email." Ai. Bro nilienda. Sasa nimeingia late kwanza sijasoma. Sasa sina content. Tu nimeingia late hakuna cha formation. Ni mali zile kiti napata.
Kando ya leke.
Kwanza mbele.
Bro, nilikuwa literally. Hiyo lab iko hivi. Hiyo lab iko rose mbili.
Ndio ile iko kwa mlango unajua.
Hiyo lab iko rose mbili eh. So kuna computer hii side na hii side. Alafu hii side ni computer tu side moja. Mimi nilipata spot gani my brother? Hapa kando ya desk ya leke. Hii line.
Desk ya leke
inakaa hapa. Hata Kenya niliandika juu aleka na cheka. Juu answer. Dad na mom kioyo na hii episode. Bro, ile answer niliandika question 1, niliandika kwa questions. Nilitoka exam room, mathe ananipigia nilisa presentation ilikuwaje nikamwambia mom. Niliingia daro waso wa group yangu wakacheka kwanza. Juu anajua sina yeye bro. Alafu hao wamejiseti group yetu. Wote wamekaa pamoja pale nyuma. So mimi
najua hivi nyuma
bro. Ilifika mali saa si nishaandika takataka yangu yote. Bro natani hivi. Naona tu watu wako hapa.
Kituuma man.
Alafu lake bro, ni mzuri. Nule lake mlezi ya Asmamangi. Sawa, lakini amekaa wapi? Kando yangu.
Nikuulize unapangania courage ya kutoa simu kwa katika tenzo.
Hai mimi niko na uoga.
Unaanza kufreak manzi.
Hata leo kutetemeka.
Kwani hiyo time unatoa simu ndio unapiga mambo kwanza.
Tulia, bili wewe utoa simu.
Ah ngumu. Ah mimi upe hiyo delegate duty kwa mtu mwingine.
Lakini mwaka unaingia nani?
Eh wewe boss hizi. Chenye ni ufa, chakaye,
ndiyo mana ni menyamaza junajuu na jisema tu. Aya, nisa.
But kula vaje tu udu.
Me plea the fifth, iyo stajibu. You want the one time hii video itaonekana maali. Mimi, I plea the fifth.
But why?
I plea the fifth and I sip my drink. Kuna simu ya mtu inalia.
Oh, fuck, he's
okay. No, mefinya.
Eh, but, udele.
Anyway, sasa bili, nimedinywa, nimekam sasa nimeingia wiki exam. Exams nikithani zitakuwa better than bro akuwa na tofauti exams kuwa najua. Na hizi zingine nne, bro nilikuwa na exams nne siku moja.
Nne?
Si USAU tunajichagulia classes. So mina optingi kuwa na si class ya Tuesday utakisoma tena Thursday. So mi klasi zangu zilikuwa Tuesday, Thursday. So Monday, Wednesday, Friday, sina daro. Nacheki, na nilifanya hivyo kwa sababu ya convenient pod tunaweza record on Wednesday. Ay bro.
Exactly.
Nilikuwa na exam.
So the previous day unasomeangaje?
Unasomea tuzo. Aziko pamoja. Yetu ni 1 hour 40 minutes class time. Unaifanya class time. So, niliingia exams nne back to back. Nikadinywa hapo. Alafu the previous week watu walikuwa na presentation zao za project. Niga. Mimi nilikuwa najua tuna present. So mimi nilimiss.
So nikutafuta
lek ni mlambe akubali ni present. After nimefanya kila kitu documentation, kila kitu iko perfect. Max nishapewa mzuri. Zile max kubwa. Bro, nililamba huo lek Thursday siku mzima. Namtext na blue tick.
Kama
sasa unajua imefika mahali.
Anapologetical.
Mzee, nilimtext sana, ikabidi amereply sasa. Akaniambia tomorrow 9 AM. Alafu what does my laptop do? My laptop. Laptop yangu ika crash na iko na project.
Ilikuwa ya wiki kuu.
Wiki inakaa kama movie. That's the
usiku bro. That's the usiku.
Ela wange Mungu pole.
That's the usiku. Hey bro, that's the usiku nimepigia developer anisaidie kuanza hiyo project afresh.
Sasa developer nikakumbuka kwa kile. Ule mse wetu.
Jipige makofi hapo please. Sasa tumepiga developer usiku mzima kutoka kitu 10 hadi 3 AM. Bro, project bado ifanye. App yangu haifanyi. Sasa what do I do? The next day nikapigia boys wangu. Aka share screen yake, akakubali nitumie mouse. From my end. So nika connect mbio mbio. Like, nili present project ya mse mwingine.
Na alijua.
Hakujua na akanipea marks zingine tamu.
Hii episode ni kama tutalini after results.
Tuta review.
Ikionekana na naka tano ume post link. Aini ya juu asikia mtu unafanya.
Mzee.
Umeendroa lini ya shule.
Hapana. Saa hata itansaidia aje saa hii. Ishani fuck.
Clash repunyo wa shemani kwa group.
Atu, funny thing. Yo group, atuna group ya daro. Unajua cheki. Wewe mkumbuke USIU na hizi shule zingine ni tofauti.
But group ya daro.
Nyinyi mdakuda. Nyinyi mdakuda daro moja mnakuanga watu wangapi?
100.
So,
na nyinyi wote mnafanya the same unit at the same time, ndio? Sasa sisi mko watu 35 to 40 in one class. Unaona? Alafu USA hiyo kitu kingine imejaa mapadre waindi. Na ase ni wagumu. With all due respect. Ase bro anaweza ona unashutiwa hata kusaidia. Atakuacha hapo atakwambia sorry my brother.
Atachukua munduki pia.
Bro ka project tukianza leka kanilink na mundi fulani anisaidie file documentation. Oh muindi alikata kunisaidia juu mimi si muindi.
Ai. USA hiyo shule kubwa kama hiyo. Simko na 21st century.
Si tunasoma Gronish, lakini sasa Gronish ile design ya.
Watiaji.
Kuna wazungu na blacks. Umepata?
No.
Kwa hivyo wase wana discriminate. Wase wengine, unanipata?
USA hiyo kuna kwa ngana racism.
Okay. Sijui kante ita...
Choma mzee, choma.
Sijui kante ita racism.
Kuna racism.
That is a very big word. Sema kuna discrimination.
Racial discrimination.
Stay yeka hivyo, hiyo ni yao. We, mkumbuke mina after degree. Hapa nda choma, sita graduate next year.
Una choma, usia kumbe choma.
Anyway, topics of the week, See of the week.
Wewe actually wiki yako ndio ilikuwa mrefu kama the past 2 weeks.
Nimekuwa. Hata mkiona ni by the mtu yote ataona hiyo skin unataka nikunywe whisky.
Siwezi
kata. My number nitaweka kwa description.
Omosh.
Wewe. Msiweke na omosh. Snake and Almosh, please. Please, Snake and Almosh. Hey, hey. Hey, lakini nimekuwa na nini mrefu bwana. Na nimekuwa nikimeza. Kumeza nayo nimekuwa nikimeza. Serious. Anyway, Hakimi, Billy.
Yeah, so
na Lansi ndio kwa conversations
na
sikuwa. So uta explain ama
acha ni explain. So Hakimi ame divorce. Ajuzu ame alishikwa kigawa, alishikwa kigawa.
Sio hapo cheated.
Eh, alishikwa kigawa ikakuwa sasa ni ngoja jibu swali. Tulia Billy, acha
dating kusawa, ukidate ama ukiwa married.
Tulia. Umeenda mbali, would you forgive a cheater?
No. Because once a cheater is always a cheater.
Have you ever forgiven a cheater?
No. Tuliongelea hizo vitu ni saliki na wanasema.
Kwa hivyo akicheat ni hivyo.
Akicheat na nijue.
Haizi change.
A change wapi?
Wala unajua wanaume
niggas will never change. Yeah. Na ukiona umempe hiyo opportunity ya like kumforgive atajua.
Unajua tusitumie tumbaba kama reference. Na umeocho mwera. Awa mpe hiyo jona wanzi. African
influence. Nimeona.
Tumbaba kwa chwani.
Na kuna watoto 1 million.
Na wadu wanarudi yako.
Wacha nini waambie. Unaona mwanaume akisha cheat. Ni hivyo. Hakuna venye utaikuwa first option tena.
Okay, sawa. Hakimi cheated.
Ame cheat. Aya, akona rape case.
Akona some problems in certain countries.
But sawa, but hapo.
Lakini Billy, swali moja muuliza. Aya, akona rape case. Huu jamaa unaangalia ile pesa akonayo. Okay, I'm not defending him. Tuanze hapo. I'm not saying he's not a raper.
Not really affiliated.
He's not a raper. Najua ni rapist. He's not a raper. But huyu jamaa ile pesa yote yako nayo, bro.
Eh.
Unataka kuniambia sahi Hakimi akikam Kenya, how many shorts would be willing to sleep with him?
Ni wengi hata kwenye yako.
Na hizi rape okay, tulia. Wewe relax, simwache nimalize. Haya, niulize hii swali. Umefuatilia story yake ya rape case sana? Are you deep into it? Do you know it?
No, I just know kuna case.
Okay, tuseme hiyo story ya rape atonge.
Hata mimi chenye
nimesema
kuhusu rape. Siwezi sema kwa sababu sina script.
Tumeona before na ma footballers wanakuanga accused.
Bro, hata umeenda mbali. Willy Paul juzi.
Udema
mekama kasemaje? Haku ni rap.
So ukiwa celeb, una expect vitu ka hizo.
So nini na inafanya?
Wewe, mi sitaki kumaanisha kitu.
Does that mean?
Please, unaniweka.
Atujasame.
How long unipati?
Looking from previous trends.
Kama bwana.
Looking from previous trends.
But we also have people, celebs who have come before us. That were actually...
But skatai so hapo kwa rap case kwa hizo accusations tuweke half half
sawa
simple
but we are going to kwa divorce useme
sawa ako na rap case alicheat so imekuwa bibi ana
file divorce. Hebu kwanza niulize swali, wewe unge cheat kama husband, ulikuwa una expect bibi yako akuforgive?
By the time I'm getting married or I'm marrying someone, I think by the time naenda kuoa hiyo joto yote huko nje nitakuwa
nimemaliza. Ah, sasa ni uongo. Acha haya. Unaweza kosa kucheat when you're dating, then mkioana 10 years in marriage mmeboyana. Mmeboeka.
Sasa acha nikuambie.
Bibi yako akupei.
Acha hamfanyeni
tosa mnana cheat hapo.
Kishaoana, love at some point inashanga.
Yes.
Mi nilikuwa si mi ndio nimeuliza hiyo swali.
Ninyi wote wewe utajibu na yeye atajibu.
Haya sawa. Mimi for me by the time I'm getting married.
Okay sawa. Ume
nimeoa tulia. Mimi nikioa si kusafisha. Mimi nikioa bro ndahakikisha kitu moja juu unakutanga umeoa mse sasa yako na joto yako. After sometime una pick trend udem sex drive yangu ni haya kuliko yake unaona? So in that situation Dani, mi naweza settle down na wewe, honestly. Kwa sababu, I need someone mwenye drive yake na yangu ina match. Si ati leo nataka.
Sawa, kesho.
Okay, najua ina, kuna siku itafika, mi nadai wewe udai, lakini kuna siku wewe unadai na mi sidai. Unapata? So, hiyo naweza elewa. Lakini kaa, tuko, hiyo naelewa, kuna siku usiki game. Unaona?
So.
So mimi nitatafuta mtu yako na drive yangu same drive ile time si wote tuko kutu we get into it lakini uwezi niambia mimi nimeenda ku settle down na msia yako na lower sex drive than me.
Let me ask you, that's my view, it's not a lie, it's my view kumoja mmekosana and all you know kuna hizi worst days in marriage honestly umeenda kukunywa pale na uka ani hizo mambo. Una expect to forgive you?
Ngoja, mlisikize episode yetu na Perito.
Mimi nilisikiza.
Perito alisemaje? I don't cheat because one thing about me, nitajisema. So heri ni stick to my lane venye mimi nimezoea.
Oh, so wewe ni mtu wa kusema.
Mimi utajua tu mimi uongo na mimi hatupelekanangi vizuri. Unaona?
So wewe, hebu urudia swali please.
Umecheat. Una expect kusamehewa na bibi yako.
Ngoja sijajibu tulia. Mimi si expect anisamehe.
Who expect?
Usinisamehe. Ukinisamehe makosa ni yako.
Okay. Wow.
Because obviously nitakuja na the sweet nothings.
Yeah.
I'll do the most. Umenirudia. Sawa. Mimi lakini nimeisema tu hapa sahi. Nikiwai cheat on you, please. Please usinisamehe. Ukinisamehe ifanyike tena makosa ni ya nani?
Wake up 3 a.m. Wow. And see a man.
Bili, haya saa endelea.
Wewe ndo tunangoja.
Sawa, si expect anisamehe but nitatry.
Tofauti yako na yangu ni gani? Umenipiga gunshot.
Nitatry kujitetea.
Nitapiga gunshot. Thank you.
Si, unajua. Nitatry kujitetea. Si expect ani forgive but akin forgive well and good utashukuru.
You know one thing I got to understand is that love and marriage are two different things. Love is like mnapendana. Unaona mamako sahi akikufanyia kitu mbaya ujam na upigiwe simu uambiwe mama ako hosi utaenda. Despite hiyo anger umekasirika and all but marriage ni commitment. Like
acha commitment.
Like una decide every day you wake up una decide utakaa na huyo mtu.
Yaani kwanza unamkanga asubuhi yani unamuona tena.
Unamuona hapo. Umetam lakini hakuna kitu utafanya.
Kuna trend. Kuna nini niliona jana? Kuna thread niliona jana Twitter inaulizaje? Do you think it's cool when you and your wife are in separate as in mko na nyumba big yes? Use alafu kila mtu anaweza kuwa na room yake.
Mimi naweza. Si hata asali
na push. Nasema hiyo. Yona push bar.
Hata mimi niko game.
Mimi naishi Nakuru na naishi town na naishi
na. Acha kuna podcast nilikuwa sikiza fulani ya Nigeria. Sikumbuki inaitwaje but Don Jazzy alikuwa guest. Alikuwa Don Jazzy ni mse big fish anajua na wase wengi sana dunia manzi. Alikuwa anasema out of all the niggas anajua 5 are loyal. 5 Aya, point question is hata usikuwe worried at about the 5Z. Au wengine hawapendi mabibi zao?
Wanawapenda.
lakini acha pia another thing eh, women cheat with emotions, men cheat to get off.
Chania kikucheza, chania kikucheza, anakupenda.
You want to justify your cheating?
Tu condone, we are affiliated with it.
Manzi akikucheza, bro, run.
Yeah.
Okay.
But that's not fair.
But you know that supports your knee of that there's more marriage than love.
Yeah.
But mtu anaweza kuwa bado anakupenda, unamko married, but bado anadu their things. But mimi sasa,
personally, mimi najua wasi wanacheza mbaya sana. Lazima kwa hadi married. Sita mention name, but
wanacheza,
lakini wanapenda mabibi zao mbaya. Mbaya, but you can doubt manze.
Howard, kuna kitu nilisema about sex drive. What if upate bibi mwenye akona a higher sex drive?
The better.
Kwanza ndo anadai.
Hivyo ndio mimi nataka. Mimi nataka hivyo.
But
unasitaki, unataka, unataka, unataka. Kwa hivyo hakuna utaki.
Kuna time utakwenda hata udai like for 2 months bro.
Ndio. Kuna point tafadhali.
Aya, that gets to my next question eh. Would you incorporate toys in your relationship? As women. Thank you. Would you incorporate toys in a relationship? If you find out that your man has a lower sex drive than you.
Yes, me I would.
Yo. Wewe kwanza unajua uko. Jibu ataenda kuona, jibu hiyo swali.
Unajua umeneka. Yeah, I would.
You would.
To spice up the sex.
Not even spice up. For me here, question is, by the advice to women, if you want to date a guy and you want to get someone loyal, get someone with lower sex drive than you have. Atafute mwanaume akona lower sex drive than she has.
Mbona?
Kwa sababu
chances za kucheat ni
kiasi. Ni lower. Umepata hiyo message? Ama bado
tu ufurahi hiyo maneno?
Zii, si ati sifurahi. Sidhani. It makes sense kwangu.
It makes sense. Una imagine uko na dem madai, Kenya itakupush kwenda kucheat ni dem madai, si ndio?
Kwanza kitu tunafaa tuelewe manzi, venye tu ina Robert down to wanaume wanaweza cheza na bado wa. But manzi akicheza bro, it's done. So at least you have to have sex drive.
Billy, would you forgive a cheater?
Yes, you would.
See, naweza.
Nigga, you are full. Nigga, you are full.
But it depends, manzi. There's so many factors in play.
Aki, relationship ni kitu ngumu.
Manzi, mungu angetupea manual.
Tunaweza kuwa tunaongea hapa ati I will never forgive cheating nini unajipata.
I won't lie, for me I have, but I learned my lesson. Usicheke sana PTSD pande. Anyway,
sawa, Joe umesema forgiving kukusu kuforgive cheat. Ajibgadhoni na achali yake.
Hata mi siamini. Mi naona ni cloud chasing at some point, but like,
lakini unajua kila kitu, kila kitu sasa imekuwa cloud chasing. Ni sasa ka hii Willy Paul alisema, Willy Paul alimrep juu
cloud chasing.
Thank you. Kupush content. Sasa hii watu wanaachana siku mbili, wanarudiana wametoa ngoma. Hiyo ni nini?
Nadhani wa Kenya.
Hadi wana unfollowiana.
Nadhani ma celeb yani wamepushi ufala ya cloud sana.
Na wala tubeba ufala like.
Manze, but pia. Si kila kitu cloud manze. Tuache kukua na hiyo notion.
Acha nikuambie. Ndio unasikia anga ule jamaa aliko Lulf mara tatu. Ya tatu ikamdish nikaenda naye kabisa. Acheki. Mnatupush to that direction. Leo umesema wewe ni mgonjwa. Kesho wewe ni mgonjwa. Kesho saizo wewe si mgonjwa. Sasa leo utakuwa mgonjwa, tutaamini.
Exactly.
Unaona? Exactly. Sasa hivi wamekaa mwana push cloud. Sasa tujue kweli na uongo ni gani.
But sasa sawa, sasa unacheki nasikia ngawa sawa nasema hiyo ni cloud. Sawa, unajiuliza what's the sawa jua amepata hiyo cloud. Ni nini anadai kufanya after hapo?
Si atoe ngoma muende msikize.
Ajiba ni msanii.
Si ni content creator, mtenda coach content yake sasa hivi.
Sawa, labda tuseme hivyo. But sawa, most of the time tumeona ni musicians wana push.
Musicians peke yake.
Ndio watu wengoma, but juna
sasa inaingia. Na nilisikia nani? Nilisikia nani?
To take your story, Ajib na nani? Na Joshua. What do you think? seme ni ukweli, seme they are not.
Lakini ajiba, ajiba ameriact, eh?
Ame
akuongea, but alikoment kwa post plani TikTok ya narcissism. Then someone akakuja akakaunta akasemaje, oh, we understand now why you're not replying. Meaning she's trying to push an agenda that this guy is narcissistic.
Sawa, but sawa. Hey, okay.
Sawa. But mimi, ile mali mefika mkanza kuishi pamoja.
Hey, lakini vitu
hiyo pati ya
kumuvi. Hata sivyo, hizo claims ilikuwa too heavy.
Yeah.
Ati anaenda, ametoka, ameenda gym, amempata na side boy. Piece wake.
Na wana record.
According to which, aliyo dema lichit more than thrice,
man.
Four times na ali.
Mina wana rudi. Sasa yo
siwezi. Love can make you stupid.
Yo nao siwezi.
Love can make
lakini
you stupid.
Lakini ya kwanza tunaweza funga macho mmoja.
Usiwai bro. Usiwai funga hata ya kwanza. Mi niulize.
Kwani uliulia aje?
Lakini
Billy, mi ukiniuliza bro, hiyo ya kwanza usifunge. Hiyo ya kwanza ikifanyika hivi, bro, run. Run or detach and lay
up kwa mambo yako.
But run.
Kama tuna date, I want to run. But kama ni marriage, bro. Unachotuna kuna empire mshap build, eh? So unangalia what am I losing against what
For marriage it's so hard.
It is hard, lakini mi sahi, mi kenye nimeona, siyezi. Ukicheat na nawa. Musema usin disrespect na usicheat. Which, cheating is disrespect. Macheki, ukini disrespect, that's it. Because, acha nikwambie, hata ugobina si alikuwa na bibi flani, alikuwa, baby mama alikuwa crazy, alikuwa hata anamdunga kitu. Bas, inaanzanga na leo anakutusi, kesho anakuchuna, kesho kutu anakuslap. Hiyo siku ingine anakupiga. Hiyo siku ingine ametoa kisu umededi.
Yeah. Talking of married coming, Negoro anaolewa.
Hey!
Asha olewa.
Oh, asha olewa.
Hey, harusi likuwa jana.
Hata tulikuwa tubongi.
Hey.
Akothe na versus.
Hey.
Compare the two.
Uliona wedding yake? Ya nani?
Na kamera sijana. Like kuja ene ni ile tu highlight.
Ya kamera umeona? Hai.
Ni kajana. Mimi
unaona hiyo ndio my big question, eh? Now that you guys are here, how would you want your marriage to be, private?
Marriage or wedding?
See, okay, wedding si ndio ina okay. How would you want your wedding to be, shouting or shouting just to the people you know, or ikuwe shouting ile design saini ni content creators in a few years, maybe a day, maybe a month, you guys will be famous. Kila mtu atakuwa on your case. How would you want your marriage to be? Akothe style or Kamene style?
Kamene style. Huh? Shout out to the people you
Kamene, unajua. Kamene amekuwa today to DJ for a minute. So jana wali
2 years ama
private.
Invite only. So, na ikuwa tuna watu dao. Ilikuwa katent na kameza. Nini ulicheki?
That's so cute.
Man.
That's my wedding. I'm going to pick a 7 months. Seven weddings. Of
course. So, hii marriage yake unameki last month.
Kuna. Kutu ni apate mtoto wa
kuna mse nilisikia kusema. Nilisikia mse.
Na mbona mnyumisa
bana. Kwa sababu mimi before manzi. Amefanya kuna record man. Kuna mse nilisikia kuna
record.
Ati hapo alikuwa anafanya wedo kupata do. Tumeona amespend 20.
Yeah, alikuwa anaosha.
So 20 mike. So anasema ame gain more than 20.
Sijui ni kwa MC. Bro, alilipa MC 1.4.
Na makeup artist.
But umeona ni. But bro, mimi na ile sawa 1.4.
MC.
Hiyo ndio bei zao manzi. Ama hata like
three. Cheki weju unajua Terence personally na I think umeona red card yake. Nani? Anaitwa aje?
Ofuneke.
Dr. Ofuneke.
Hi.
1.4.
Ofuneke is like one of the top 3 most best MCs in Kenya.
Ngoja, ukitafuta MC wa wedding yako, unatafuta MC anafanya nini?
Mtuka Terence.
I know, mwenye anafanya watu.
Terence, mtu analeta hype, sio? Ofuneke yako na hiyo yote. I think ni venye
Ofuneke acha msho kuna deni menda Kempinski kuna kazi nilikuwa nimeenda kufanya. Boss Ofuneke ndo alikuwa na MC, kwa hiyo ilikuwa nini ya corporate. Alikuwa na MC na ilikuwa lively as fuck.
Ni venye tu like
ni venye tu yani watu
wako na perspective ama
hata si perspective, naona ni preference juu kuna mtu anaweza sema sahi njugushu mkatia. kama mimi
kila msia kwa na opinion yake
kuhusu Njugushu mkatia anaonanga Njugusha na jam kuna wasa wanaona 3 mile ani kuna msia anaona Njugusha nasikia hata kulia juu ya kubambika unachaki so I think that's the thing preference
hivi kimazeni nilikuwa na msia mwingine ananiambia apendi sata janani but kuna time wali chase clout na kesi ufala sijui kama ilikuwa clout ama ni aje but wangecheza chini acha niseme tu history ya kina wa Jesus
na hiyo story
na hiyo story yao ya kuzo azim haikusitwa
na ngoja wewe ndio umeniambia hiyo story sahi ati ali binya kuzo yake for clout
so haikuwa clout but age handle different but
let me say how it went so this baby guy got a baby kitambo with a cousin na parent with the family
akakata
no the another cousin ndo anakuja anasema oh they were Jesus kabia kuna mtoto na cousin yake
na support
na family inajua
Jesus of make family ilikuwa inajua
yeah see the cousin is there na pia Milly anajua so wamekuja in front of a camera
wakalia
lakini muulizaje
Kuja
99.9.
Hadi
unashangaa. Hadi watu. Hii swali yangu ni moja. Umedinya kazini yako. What is stopping you from kudinya? Jono. Kwanza hata si kumuoga bro. Ukambao.
Bro.
You got hard. Hata acha. You got hard from your cousin. Niga.
Bro, crazy manze.
Hey, wajiza.
Nini inakustop kudinya mama yako hadi? Ama hata anti yako?
Sa umeona ya juzi wametengeneza nini? Rape.
Yo story mbona hiyo?
Ati ya kuja kwa wedding yako unamlipa mita.
Akilia.
But acha mshow. The first time niliona story nilikuwa like sign ufala gani but after some time niko like ni sawa.
Ni bra
kuna hivyo lakini unajua kuna watu unachekika naweza taka kuwa famous sai. Na niko na hiyo pake. Kitu easiest nitafanya ni Data wa sewa kona do.
Acha hata hivyo.
Wanilete namba. Juhu watu watataka kujua. Nani walipa na mita.
Nikuwa wapi ya nikuwa kwa nani. Na utajulikana. But
shida hiyo. You know, I don't have a problem with what she posted. Because that's a brand. Na analeta do. Iyo sindo inalisha familia yake.
Kabisa.
You know, kenye ili. Sasa ili ni boni afterwards. Akenda kasema. Mme complain sana about your rate card. So, kama mnataka niwasimamie kwa wedding yenu lazima mkwe virgin sijui mkwe mmeenda kwa mountain for 21 days
sani
go like
hapo alichoma
ai unakaa tu chini una type
hapo alichoma jo
una type unarudia kenye ume type na una post
of late nimekuwa nikiangalia mjumbe wase unacheki wasanii wanasema kama unadai kuniona backstage unatoboka
simba
exactly this yani
is
the same thing
lakini sasa
wase wanalipa as much as $100,000 manze kuniona backstage
ndio breezy exactly. Greet bro
kuna rappers pia wanafanya hivyo yani hiyo ni okay
yeah.
And this according to me the same thing Milly anadu
eh
so we have nothing to do but is a conditions crazy
is a condition
hata utajuaje mimi nivajo but the filter
exactly wajibas
leo za fan na 2018
walikuwa so 20 it's nothing
anyway
but tukubali tu kazi wanafanya ni safi azim among the best YouTubers tuko nao Kenya
hai na
Karen tunaweza kosa kuwapenda
kweli
but
lakini hata nikwambia kama una haters there's something you're doing wrong there's something you're doing wrong inamaanisha kwa kuna kitu wanafanya correct imekufikia haya tuongelee juzi tumeona content creators wa TikTok town wameshikwa pia tumeona Miss Trude ameshikiwa airport juu ya kurekodi.
Oh, yeah.
Ya Miss Trude najua kuna places ofai ku ni Trude.
Miss Trude.
Uazimu wa.
Wewe endelea story. Auto correct.
Haya tumeona Miss Trude ameshikiwa airport. Hiyo najua kuna laws against that. Venye tu huwezi ingia place kaa Nyayo House urekodi yeah. Unacheki
yeah.
So hiyo tunaelewa kuna laws lakini ya town sisa kaja alisema content creators wapige shughuli yao juende na leta bread mbona tena makarao
niliona KOT manzo akiingilia Miss Trude but niko like kuna ile level of ignorance labda alikuwa nayo kwa sababu ana wasee wakirekodi in the same place
ile sijaajashikwa mimi nimeshikwa
hapo hivyo
eh
wasee wengi urekodi kwa sababu ameingia na wasee urekodi
si yako the alikuwa huko juzi kwa airport akichukua mto yake.
Okay, kwa hivyo tunaweza sema tunaweza sema
venye alihandle situation ndio mbaya, but
hata kwa mall, hata kwa mall ukishika ukirecord ni atia ndani ya mall. Unachoki? Nje unaweza
record but hawajashika kama.
So ukishika unakubali makosa.
Unakubali
tuanze ya. Jue ni jina kubwa unataka. You are not above the law.
Kuna singine hapa pia wa mjui mazize pala lisaa. Hajafika hivyo but mwanake mbuwa hii.
Mwanake nani?
Wodemaya. Wodemaya.
Mjui.
Like the biggest YouTuber in Ghana. Na pia Africa like. Arguably. Crazy.
That's why I'm a big casin.
Hey. Mwanake ako na bag bana.
Atoke hapa basa enda
ya Ghana.
Enda ya Ghana.
Huku ni kwa naruni.
Hey, wala.
Huku ni kwa machi.
But, hey, kuna. Kuna hiyo level of ignorance kuna nalikuwa nayo. Na nisawa, naelewa. Pia minge. Pia minge neza enda ya poti niyate. Kuna time nime record nikamwe boss. Hey,
bro. Bro. Iyo tutabib. Wewe utafanya tushiko. Mimi si upo ziako staki.
Nimesema nini
kwani? Ulienda hapo tukarecord. Wewe waambie. Nisema bro.
Nikaenda
mimi nikijisema USIU ni constitution. Unaona? Wakini chuja pale naweza enda. Strat niende. Bro, hii ni serikali unataka. My friend.
Ni kama useme uja.
Unajua nitakwambia. Unasikia tu. Nimepigia Kagiri ya kompeja. Sisi hako amenipigia ameniambia uko missing. Nijue ni hii episode.
Hata kishiko wazela shiko. Hata likubali. Hata likubali. Hata likubali. Hata likubali.
Hata likubali. As we wind up. LGBTQ.
Wait, by the last time. Zizi. Nimekumbuka kwa last time tulikuwa tuongelea story. Na tuliacha hata climax.
Kijana wewe ni mjinga. Kwanza utapeana story time ama nipeane? Ebua uwepi? Hiyo weekend tu venye umetoka kwa kufuzi hapa.
Hiyo story afilo acha na bwana.
Hebu tuambie.
Zizi.
Acha niwaambie. Tukifunga episode, huyu jamaa alimake statement akasema LGBTQ sawa, akamaliza akasema lakini matako ni yangu nikiamua kupeana shida iko. Haya. Ukatoka ulitoka.
Huyu jamaa
acha nikwambie alitoka hapa.
Ah bana zii.
Ulitoka hapa tulimaliza kurekodi ukatoka hapa ukasema kuna fomu ulikuwa unashuka ile mtaa.
But kwenda hivyo.
Eh? Unajitetea sahi. Huyu jamaa siwaambie kidogo ufanywe.
Kwani kuna shida? Shida.
Huyu jamaa alitoka hapa akaenda bash. Hiyo bash alikuwa afanywe kaa. Huyu kijana ameuliwa juzi anaitwaje?
Jeff.
Jeff Mwani.
This gay nigga.
Oh, Chiloba.
Chiloba.
Achana Chiloba ya Mwadhi. Huyu jamaa karibu adinywe.
Bahati mbaya. But
lakini karibu udinywe.
Tabu tuongelee LGBTQ.
Karibu udinywe. Jiwe kuongea ujinga. Mimi ndio wapi? God anasikia. Hizi ni
akukwenda machana sasa.
Akukwenda hivyo bana.
Tulitoka episode hapa. Huyu jamaa kamalizana na statement personally I don't condone it, but if you want to do your shit, do your shit. Huyu jamaa alitoka hapa akasemaje? Matako ni yangu nikiamua kupeana, shida iko wapi? Nikamwambia bro usiongee hivyo. Alitoka hapa karibu adinywe.
Mimi
napigia usiku naambiwa bro tumepigana, bili alikuwa arepiwe.
Hadi filo akiona hii episode mzee atashangaa unasema nini wale. Kwanza kukuenda hivyo bro. Na sitaki kusema vya kulienda.
Sawa.
Bota iko hivyo.
Tamwambia off mic.
Tuambie
off mic. Story off mic.
Ilikuwa crazy bro, ilikuwa crazy but
najua story lakini story iko na. What's your take on LGBTQ?
Sasa wako na doba na.
Nani LGBTQ?
Ukisema kwa association. Zii, hiyo ni by the way. Watu ukisema
kwa
association.
Kwa hivyo wewe unaifanya for the biz.
Zii. Wala ukisema kwa association na register na ukweli urongo bro. Wallahi.
Unakanjo.
Unafandi wangu bwana.
Wanalipa na umati.
Eh.
Siko
wewe.
Mimi nimeuliza tu.
Unajua nilisikia rumors wanafandiwa na UN man.
Yeah.
Hey. Ni crazy na mimi. Ni crazy bro. Kisa mbona unapush agenda? Una post nini wasawa na unaishi lavish? Na wewe uko kwa hiyo association.
Na unakubali kudinywa.
Ati?
But how many people?
Wasawa ngapi wako? Hey, swali ni wasawa ngapi wako willing to take your risk?
lakini najua lazima cheki, lakini cheki, lakini si lazima pia uprove kwa LGBTQ ama utaenda kuvaa madress Billy, Billy, lazima si lazima uprove, watajuaje kwa LGBTQ?
Baba unajua ni aje hii kitu ni kama Illuminati ray, ukiingia utoki. Kwani yule mse alimadwa jua
nani? Nani? What do you mean LGBTQ?
Tulia, tulia.
The moment wamekubali
ni cult.
Eh bana. Still obare.
Aliuliwa je hiyo story?
Boss.
Bro, na je hizi claim kuna make me heavy.
Wacha tunaassume ni ati ni hao wako kwa organization tu ndio LGBTQ. Ya people unajua, kawaida
eh hey, but ujaji uja come out wasengi wako ndio wako ndio wako
ndio wako come out.
So but what? But ujulikani na NGOs.
So what?
Utakanjwaje?
Kwani kwani kuhusu ndoa? What is the
my
god? Ni mboka.
Ni mimi mzee.
Zii. What do you mean?
Cheki, cheki. Cheki. Tabu boss.
Boss, mtu wako sasa.
Tuliani.
LGBTQ kwako ni?
Kwani ni nini?
Leta Gil biscuit tuku. Tukunywe, leta Gil biscuit tukunywe. Nini?
Ati? Definition like
see, yeah, see ni tot
what
just kick some of the thing I'm going to
amjelewa
sema
eh hey, cheki
cheki
achana naye acha
unaje lesbian
mi acha niwaambie mwenye yote atakuja ku date kagiri ujue hey. Initial jezi kama kungam so mwambie tu ajake in full au so, utamtumia
ati
achana naye haya what you think do you support the movement?
Yes, I don't have anything against it. So Kenya, like unajua like venye kagiri anasema sijui ukishaingia uwezi talk like hapana.
Acha kuuliza, acha kuuliza, kuna kitu nilisikia mademote wako naturally bye. Ni kweli?
Crazy, swali mzuri sana.
Okay. Lazima mtu afikirie ndo ajibu the right thing.
Sawa.
So inaitwaje? Well, not necessarily, but kuna seme 85% of people ukimstimulate ni hivyo.
Sa swali ilikuwa wewe.
So si bebe. Si bebe pole. But umekubali 95% abaye naturally.
Not 95. Ni ka small percentage tu. Imagine kuna mademu wako like
so say, si ndio 5%?
Si 5. Bebe ni 5%.
Wanakuwa kiasi mzee. Mademo wana make out everywhere.
Nakuuliza what ukisema bye do you mean ku make out?
Eh bana.
Si that's the
bisexual si ku make out.
Si ku make out eh. Bisexual means you're attracted to both genders.
Yeah, it's not attracted to you but I kiss you. Does that make me now gay?
Bona tuna sugarcoat.
Cheki, what makes you gay? What turns you gay? This what is gay?
Kwani mimi ki make out na watu sahihi? Na tujafanya anything. Si mtatuita magofu.
Society imeweka hivyo like amfaiku say uwezi hug Howard ama uwezi
I see you hug Howard see you hug
Howard sawa eh
but like kufanya anything
eh bwana haji sasa
kila mtu ana hadi unaweza pigwa
unajua nilikuwa nasoma story nyingine hapo hivyo sasa nilikuwa threesome maboy wawili dem moja
tulia
sasa nikizama boys kaguzana waliona.
Okay, it never happened. Aye, this is the definition of homosexuality.
Sawa.
Homosexuality is a romantic attraction, sexual attraction or sexual behavior between members of the same sex. So, the minute tume kiss, that
sawa, tuanzie hapa, tuanzie hapa.
But you see moms kissing their kids.
Tuanzie hapa.
Hapana. No, just
hapo sasa. Hapo sasa umekuwa pet. Hapo umekuwa pet. Hapo umekuwa pet.
Umewahi meka tunamanzi? Umewahi. Thank you.
Unalia kamera ukiongea.
Exactly. Hata labda wamemeka tu wenyewe kwa wenyewe.
What do you mean?
Sawa, but umewahi.
Mimi sijibu hiyo swali.
Even the NATO school sisterhood.
But no, me think.
Ah, check it out. Tulia, 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 Tulia. Stabi, lakini. Aya, nani anataka kubishana na Google?
Mimi, make out time ani simu ni.
Sawa. Eki, hata hiyo topic
ishi. Bye.
Hiyo topic ishi. Ulizeni maswali.
Yeah.
Unajua LGBTQ ni broad.
Yeah.
Tukianza kuongelelea sasa hatuwezi maliza.
Unajua hatujasema ati jume make out na LGBTQ.
Lakini
so what's your, is that
question is that gazing?
Unajua no. Swali yangu ilikuwa mademo wako naturally bi.
Yeah.
So is it true?
It's not
biologically correct.
Let's term it as it is. Women.
Exactly.
Hey, women.
Thank you. Then
let me ask a simpler question than Kagiri's. Hey. Most percentage of shorties are bicurious.
Yes.
Yes. Yes.
Bicurious.
But not bisexual.
Yo mekubali haraka mzee.
Apo acha apo umesoma hawa debut.
Nakuanga intellect. Hey, yo nakuanga intellect. Kizungu yangu bili ulikuwa unajua jina kaa hiyo.
See, but thing is, Google imesema. Any section.
You know Wikipedia itakupea all
other. Si Wikipedia tulia.
Any section interactions.
Tuulize ChatGPT. Ah, tulia.
Haya.
Mnajua sasa like question yenu like about LGBT yenu hapa. Kwa unajua kitu itasaidia audience yenu or something kuelewa. Unajua si listeners wote wenye wako
pardon?
Wako straight. Si listeners wenu si wote wako straight.
Ah, Misa, what you said, we have nothing against them.
Yeah, manzi.
We have nothing.
Ndio
yadi na push. Wewe mwanaume unataka kufanya mambo yako.
Okay, so I have a question. Fanyie
huko kando na mimi, mbali na mimi. Dem na dem kando na mimi.
Maboy wanapenda ya madema
zile. Mbona mnapenda ya madema?
Sio nafikiria ngo ataingia. Kwani?
Okay, tuache topic.
Si acha kushow madema as in men naturally wanafikiria ngati kuna madema kimeka out ati pia sisi tutaingia kwa hiyo. Which is wrong. Bebe
nikuulize, kwa sitam.
Naweza fanya
gai.
Cheki inaitwa devil. Inaitwa devil threesome. Billy, would you have a devil threesome?
At what?
Are you open to a devil threesome?
Devil threesome.
Maboy wa wili.
Two guys, one girl.
Unaweza?
Jilu amesema one girl.
Ni mmoja maboy wa wili,
Azizi.
Mbona?
Aje sasa.
You see, there's so much toxicity around guys being like having emotions towards other guys.
Emotions, define emotions. Unajua mimi personally naweza samaje kabili nampenda bro wangu na cheki. Lakini there's a difference between love and sexuality.
Let me ask you a question that will put you in a very hard place.
So, hey, very hard place.
Umeoa.
Umeoa.
Then umepata mtoto na ni boys. Nani ke, nani chichi.
Yeah.
What will you do? Kosa huku umekuwa ukikata.
Jibu yangu ni same. Fanya upuzi yako huko.
But what will you do wako manzi?
So utamsupport.
Iko much closer.
Utamsupport, utamfukuza. Like
aya, remember when I said that? I have nothing against gay people. So I said that.
Yeah.
So ameamua anapenda as much as naweza jaribu kumweka laini. Ikifika point imekataa.
Si sasa hiyo ndio.
Tulia, hapana, si nile tu. Okay. Ukipenda umependa, tulia, ukipenda umependa. Ukipenda umependa. Sawa. Ni mtoi wangu, sitamuua. Tuanze hapo. I'll not kill the kid. The kid is innocent, is just in love or maybe confused, but mostly in love. Sawa.
Ameamua.
Sitafukuza mtoi wangu juu ni chichi. Ni mtoi wangu, ni damu yangu, ni njoti yangu, ovari ya bibi yangu. Well and good. I'll support the kid. Because what can I do? I'll not kill you. I've said I have nothing against them.
Utamfukuza mta.
Utamfukuza.
Society. Hata sitapea na tena opinion. I think what is happening, especially in places like Africa, is that there is so much ignorance. And watu hawajui kuhusu LGBTQ and what it comes with. So, mtu anasema acha kwanza tutry kumcorrect because ako wrong.
Mimi nimesemaje?
Is wrong. You ako wrong. Kwa hivyo utatry kumfanya laini,
utamchapa.
Obviously sitamchapa. We'll obviously have that conversation and yeye. Yeye we'll have that. I'm not parenting here. I think by the time my kid is coming to me as gay, amekuwa msembigi, amekuwa rika yetu. Unacheki? Hata kuwa katoto kadogo, unacheki?
Kaa bandage.
Kaa kwa under age unajua.
Kama sai TikTok.
Kaa kwa under age, we pull it back. He might be gay curious. Kuna kitu kama hiyo, juu kuna bi curious. He might be curious. Huwezi kata. He might be curious.
But you know hata watu come out, huwa wanasema I knew I was gay when I was
sawa, si akishaniambia, akishaniambia unacheki.
Haya,
ajaniambia, ajaniambia I knew I was gay from. Unacheki? Ajaniambia I knew I was gay from. Mimi ndio nimefind out umtoi ni chichi.
So, juzi mimi nilikuwa nasikiza Makena Njeri, mnamjua? Makena ni the spokesman. Yeye ni non-binary. Sasa alikuwa anasema Kenyan has advice this young in this little kid underage. Don't come out kwa kama how feel wazazi wako wata respond in a positive way. But that
let me correct that point. Our parents, our parents right now have been brought up with kuna vitu guidelines wamefuata.
Society.
Mm-hmm.
Religion.
Good. Now, us becoming parents, we have seen all this. So, sorry to anyone who will do this in the future. But, ukikam na yon notion, wazazi wako walikam na this coming generation,
but you know,
fucking us up and you're an idiot.
You see, 5% ni kama wewe sasa, wenye wanajua, wenye wako, wanajua hizi mambo.
Personally,
95% of the men
ni sawa. Wako so ignorant. Okay, najua, tuko huko nje, acha nsikudanganya, men tuko huko nje, mimi naweza sema something for the sake. Lakini personally, I will listen to the kid because... uko na values zako ni nini, pia jina yako uko nje. Unaona? So utasema kenye utasema. But remember, mtu yeye ata come out kwako kama mzazi. Hata kama kwa boys wako. Sawa? So itakuwa maybe, sawa nimekubali. Utaona. Nikishaona, nitadu. Sitamua. Huu ni mtu wangu. I've personally lived in an era where my folks... Okay, one folk didn't support anything I was doing. To date, I've always been on the wrong side. Unaona? Even when I want to build me, I've been on the wrong side. So I think the close yapa na kuna technical hitches there. So what I will say is So me personally think mtu wako akamka akwambia
dada mzee tutam support
tutasikia
that before
the
Santa Santa do Mr. wa mdoi wangu bro
Mr. fukuza mta
before tumalize nataka ku nini
lakini acha mimi niseme hivi to my kid if you ever listen to this I'll support you yes but please not in my house.
What do you mean?
Don't do it. Don't come fuck in my house.
Exactly.
Please go get a room
exactly.
Somewhere. Do your shenanigans.
What about your girl? If you get a daughter and analeta a guy.
Analeta a guy. Same not in my house. Not
so
in my house.
So here I relate to LGBT.
Ni sawa, you go do what I'm saying, Si ameamua amependa mwanaume, mimi nitamsupport. Boy ameamua anapenda.
Tunasema tutamsupport aje.
Mimi nitamwambia first thing, Hiyo talk tutakuwa nayo. Second thing, ukisha kuwa na hiyo talk ameniambia ni hivi hivi, wewe ni sawa, wewe fanya mambo yako, unataka kuniintroduce. Wewe mwambia kama sawa nimemuona poa. But please tukuwe na hiyo I feel hata si tume disrespect wazazi wetu in a way kufanya shenanigans zetu mahali fulani na fulani na cheki. But
support me a lot more than that. Umenroll kwa...
Exactly. Hiyo ndio
sababu. Si ndio nasema. Tutam support. Hizo zote. Nitamwambia.
Mwambie ako.
Nitampatia. Cheki.
Ako na.
Naweza kosa kumpeleka. Naweza kosa kumpeleka lakini.
Ako na hizo ya kuget STIs, HIV. Like support me much more.
That's where the talk comes in. Because that's a talk.
Like it's
si a tintenda ni mwambi unafaa kuvaa hivi, unafaa kuingia hivi. you end experiment. Lakini mimi nitakwambia kuna hizi vitu yeah. ziko. Juu hapa kuna mtu mzazi wake amempea the talk. Umepewa the talk na mzazi?
Mimi sijapewa the talk.
Umepewa the talk na mzazi?
Anapiga nduru kila siku kuhusu LGBT. Relax mama, sikuwa
chama kingine. Lakini umepewa hiyo talk about sex and everything and the what not. Ulipewa hiyo talk?
Basics. Lakini most of
ulipewa hata hizo basics ulipewa hiyo talk?
Yeah, but
hey bro, you are lucky man. You are lucky.
Ulipewa kausha jua.
Yeah, as in not.
Bado alikupea. Unajua labda aliona unakaa huko active. Tumungi episode hapo, it's been an amazing episode. Follow, like, subscribe, share. Go follow them at All In A Tech Podcast everywhere. Let's interact. Hata Twitter muende muapashe. So it's been an amazing episode. It's been real. Yeah, we call it quits. See you next time. If you want to see them here again, just reply in our
comment section.
Bye.
Comment box.
Au revoir.